wakini trace nima woo, woo. Safari dust, nani ndo last I ja cross on my tab wa kudumu, udumu, umushika glass. Cheers to the times walita ni pesa crash. There's a girl on my lap analia to my rent. Mingine on my phone baby to my cabbage. Mingine strips, anadai to my stick. Na kwa bediko, ameitandaza na ningoja. Watch amusement, watch amusement, watch amusement, watch amusement. Don't smile for no reason, chicha. Don't smile for no reason, nisa. Zama buda tukistep wana shindwa water gun. Wakizi seti kwa cup, tunambia leta jack. Unamsukia kwa mat, minamlipia cab. Wakimtekea kwao, ninamlipia
cab. Wanajifanya na chafu, wanasemaje. Sima buda kiulizo, tasemaje. Wanajifanya kona whip, wanasemaje. Sima buda kiulizo, tasemaje.
Sama honey,
tuseme kitu.
Sama honey,
tuseme kitu.
Sama honey,
tuseme kitu. Buki dream utabai gari. Natafuta dereva ndo ni buy back time. Ukiuliza kuna form gani, natolea na form fully paid one time. Msupa unatamani, nimemwacha on red DM akimark time. Tukimalizia stress bali, unazifukuzia base jaba ukiban time. Lazima vibe change nikifika kwenye scene. Entaraja mtu na koloni shumuh pakarat Versace. Pamba tusibishana. Good times no receipts. Kwa shugli haili pijua man was never seen. Ikibo once no rewind no repeat. Nililenga kusurvive nika imbo na peti. Wanajifanya na chafu wanasemaje. Sima buda kiulizo tasemaje. Wanajifanya kona whip wanasemaje. Sima buda kiulizo tasemaje.
Sama honey,
tuseme kitu.
Sama honey,
tuseme kitu.
Sama honey,
tuseme kitu.
Mama zetu sio same, you already know. Skadini don da da don da da don don don. Skadini don da da don da da don don don. Bogini rong, bogini rong, bogini rong rong rong. Spiti ya chum, spiti ya chum, kipiti ya chum chum chum. Nasaka jana hao magun, nanja gandhi wa rufu ya room. Wizard wa rap na kuja na broom. Ganji na mushi ndo zinaenda juu. Najua yo moli ni mboi, lakini naichapa juu boy ni boy. Tulienda vioi, voi, karibu to daddy by boy, boy. Ni kama mimi ni Jesus, kupi just going wherever I'm going. Kuna nibani niti ya maponye, I hope I miscarry ya putezo. Mini la boy lenye kona boil. Tudunga boy, tunakuwa void. Wanachafua wapi tuwa join. Hatuta wapora, tunawa enjoy. Bling ya bleed, fanya wa bleed. Fuck na click, kupigwe viding. Rap ni jembe kaunaiza dig. Si ikitu huenda gadip. Izo ni cup, cup, cup. Hamline ishi kushinda ikamp. You tumia peps, you tumia coke. Vijana baru baru ndani ya rap.
Wanajifanya na chafu wanasemaje. Sima buda kiulizo tasemaje. Wanajifanya kona whip wanasemaje. Sima buda kiulizo tasemaje.
Sama honey,
tuseme kitu.
Sama honey,
tuseme kitu.
Sama honey,
tuseme kitu.
Sama honey.
Wanajifanya na chafu wanasemaje. Sima buda kiulizo tasemaje. Wanajifanya kona whip wanasemaje. Sima buda kiulizo tasemaje.
Sama honey,
tuseme kitu.
Sama honey,
tuseme kitu.
Sama honey,
tuseme kitu.
Sama honey,
tuseme kitu. Sama honey.